karere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
He whakaaturanga ka whakaarihia ki Pōneke hei a te Rāwiki a ko the Haka Party incident tōna ingoa. He whakaaturanga e whakamiramira nei I te tukinga ki wāinga I ngā tama o te whare wānanga o te mātai pūtahi a me te rōpū o he taua. I te tau kotahimano e iwarau e whititikau mā iwa. Ko te tei o ngā whāinga o te tua te rōpū o he taua ko te turaki I a Kaikiri. Anā te ratu I riporipo ngā wai I tahuri hoki te aronga o Aotearoa ki tēnei taniwha nui e ngau kino ana I ngā iwi taketake huri I te ao. A hei wānanga I tēnei kaupapa e mihi ana ki a tētahi o ngā kaikōkiri ki a tētahi mema o roto iho I te ropu o he taua ki a Heura Hōkiar Harawira. Tēnā koe.
Ai, tēnā koe. Tēnā koutou.
A tuatahi a ke whai, I mua mai I tō hīkoi atu ki e rā tama, heaha ngā whakaaro I mahutāke I tō hinengaro I taua wāra?
I au I te whare wānanga o Tāmaki, I kite au tēnei rōpū o ngā tauira engineering, e mahi ana I nā mō ngā tau e toru whāpia. Nō reira, e hara tērā te mea hou, engari, ia taimaka kite au, ka riri au ki a rātou mahi whakahāwe a tinihanga era momo mea ki, ki a mātou te iwi Māori. Ai.
Hei, āpiti atu ki tērā. I whakapāha te wānanga ki a koutou, I whakapāha rānei ngā tama ki a koutou?
Tahori, horikau. Nā, horikau, te tahi mea. Engari, you know, mai taua taima ki tēnei wā, ko hohou he momo rongo e Wainganui nā tauiro taua taima rā I kite rātou. Nō rātou ke pia te... Te mahi kaikiri I raro I te kaupapo te kuare. Engari, ko āhua ia tērā whakaro, tērā wiro o he taua kia rātou. I te mea ka hore anō rātou kua mahi anō. Ka ako pai te haka I nāia nei. E hara tēnā he momo mea mo te wā haurangi. Ko e mo rātou, engari mōhio au, tino tai maha I runga I ngā tangata o te taua I taua taimara. I te mea haere ngā prihimana ki ngā kāinga, kua patu ētahi e ngā prihimana, kua haere ki te kōti, he wā rua, I tahi wā, ki hai tāngata, ki hai itahi o ngā mema I whai mahi, I ngaro mahi te haere ki ngā kōti, ko ira momo me, engari, you know, aha ko tērā tai mahatanga, tino kiau, te nuinga o ngā memo he taua, ko oti te kaupapa I te toru miniti, aha ko kua kōrero e tahi atu e rua rau, aroha mai, e rua te kaumārima nā tau, hore kau te tahi tino whakarongo, kua oti tira kaupapa I nāia nei, ka mōhio Marika Aotearoa whānui, ka kau e whakahāwea ngā kaupapa Māori.
I kitea te motu I tērā pikitia I te herora ara te Herald, ko koe me tōko tahi wahine Māori ki mua I tērā rōpū tāne, heaha te hirahiratanga o tērā mōu e whakātū nei I tēnei mea te wahine toa Māori?
Waimari I reira te tahi I tango āhua pia no Kraken, te magazine o te whare wānanga I taua taimara, mehe mea kāri tino hopu tērā āhua. Tēnā pēka wariwari mātou, engari, ia tau i te whare wānanga, i kite era momo kai kiritanga, ko te rōpū haka engineering students te tahi atu, i te wā ka whawhai ngā tauira Māori, kia whakanui te reo Māori, e me ana e tahi, o ka nui tō wā ina e nei, ko tēnei te wā, me kōrero mō tētahi atu kaupapa. Nō reira, e hara ko te engineering party te mea anahe i roto i te whare wānanga, te mea kaikiri ko tahi. Nō he mahanga kaupapa ki mua te aroaro o te whare wānanga, ki hai te tahi i tino rongo, i whawhai ngā Māori mō te marae, i whawhai ngā Māori mō te kia whakanui te reo Māori. O era momo mea katoa, no reira, ko te haka, ko tahi o ngā mea i taua tāna. Ai.
E, i kua mātaki koe i tērā whakāturanga?
Ai, haere au, i te wā, i ngā tau e rua ki muri, i haere au, e toru tāna te mātakitaki, i mauri atu taku. Kura o te rangi āniwaniwa ki te mātakitaki, i haere wahinganui te rā te kite he momo matinei i tērā wiki haere au me aku mokopuna te mātakitaki. Ai, kiau mihi atu ka Katie Wuruhi, Katie Wolf, mo tana rangahau o tērā kaupapa i āta pānui ia ngā kōrero mai ngā newspaper, ngā miniti o te kōti, i te wā o te trial, ki mema o he taua. I pānui ia i tahi o ngā tuhinga e tuhia e tahi o ngā mema o he taua kua patungia i roti te whare prihimana, e ngā prihimana. Ai, nō reira, nā mihi kiaia mō tana rangahau, nāna i hoki i karanga mai kia etahi o ngā mema te kōrero heaha etahi atu mea kua maumahara kia ra atau. Ki etahi atu hāpori hoki ngā mema Pākehā i pāwhai te kaikiri i taua taima. Ngā memo o Ngā Tamato, o Polynesian Panthers, me ngā kaimahi o te whare wānanga o Tāmaki, me ngā tauira engineering student. Nō reira ka mihi atu mō tāna tino rangahau i te kaupapa. And mai aua kōrero, ko tāku, ko te hihia ka haramai tērā kaupapa ki te tai tokirau. E hara ki te whakanui a hau. Engari, kia āta titiro ki tēnei kaupapa, aha ko whātikau mā ngā tau ki muri, tatania. Ai, e haere tonu ana tērei momo kā kaupapa i nei rā. Engari, mihi atu ki ngā memo o he taua, e tahi kua hinga, e tahi ora tonu ana, en te rongo au ki o rātou kōrero, i tino rongoau te koi o ngā memo o he tau. He tāngata tino koi. E naha koi taua tāna i mea mai he, i mea na ki te, ki Aotearoa whānui he gang members noiho kahore. Ko tino koi ngā tāngata katoa he tauira, i nei rā tāngata, whakahaere kaupapa mō te hāpuri. Nō reira, kami atu ka Katie i tino hopu taua kaupapa kei mua te katoa hei pakarohi. En he mea nui kiau i kite hau te maho ngā Pākehā e mā takitaki ana. Whakaroa hou, he mea hau tēnei. And kāre te whakāturanga e tino mau te wairua o ngā mema o he taua i taua taima i te mea āhua ngū ngā kōrero o etahi atu. engari kau te mea pai I kite hau he momo wāhi o Hitori, o te Hitori o Aotearoa I roti tira whakāturanga.
E takuranga tira e mihi ana ki a koe e te marae kura kia tauihonga manaakitanga ki runga I a koe kia kaupare tera mā uiui kua pākia e koe I tēnei wā nei. Anō mātou o wātea te whiwhi te whakarongo ki e nei kōrero āu. Heura harawira, tēnā koe.